Oh, medic, you're the baddest man.
Shazi, hila wengi wao wanapenda
Maujiko.
Uyo nani tena? Anazingu wanapenda sana
Maujiko.
Nywele zake nyekundu chafu, hila anapenda sana
Maujiko. Tuna bambusa, bambusa. Tuna bambusa, bambusa. Tuna bambusa, bambusa. Tuna bambusa, bambusa.
Wametukabizisho, oh, wametukabizisho.
Watakubali, 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 watakubali. Kwesa, kwesa, kwesa. Leta, leta, leta.
As a chizo maybe stop. Fungo style. Chapa style, baristi style. Chabikia ya wan, singi chigiza. Mpambe nukzi, mpeka mikosi. Chabike kama we nako, anako. Chabike kama we nako, anako. Niki wapa utamu wadau wangu misipendi kupewa
Maujiko.
Waimbaji tuko shazi, hila wengi wao wanapenda
Maujiko.
Uyo nani tena? Anazingu wanapenda sana
Maujiko.
Nywele zake nyekundu chafu, hila anapenda sana
Maujiko.
Sendo wakere menge, atushindani na mapembe. Awa pase genge, wakizingua. Tuna
Tuna bambusa, bambusa. Tuna bambusa, bambusa.
Tuna 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 tuna
bambusa.
Tuna 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 tuna
bambusa.
Tuna
bambusa,
tuna
bambusa.
Hey yo medic, Mighty Fungo Captain. Ayayasi ngo mayange na sikuluma mfwetu. Ayayasi ungino ni Tanzania, ungino na South Africa. Ayakwala pale mesa pela mfwetu. Azo wika, kwala, kwala siya paganiza na lingo mayange. Mighty Fungo, ole imedic studio, unisa.